Sharp music. Sai, no, tio. Mas boy.
Yeah. Makex, comigira. Yeah. My punchline in the jiva. Game was in Zagasida. Hustle boy no fear. Little hustle since Zagasida. Sinio neka na dura. Nidi pizza, nipanga mura. Sani peza pachikona. Ine siri magona. Sini ziba deni na kona. Joka kuseni, antiu mazuro. Nipanga chorimba matumba ya zure. Sakana hafwere wambo na hasu. Kange na baga ya ngara cheba ni kamba. Unze chepa chipanda. Wande ni Zagazanda. Zamba unacheni vyamba. Anyway ni defeati. Mushpanda java fiti. Tangala maningi mstriti. Unga peza tiwa misa piti. Siwoso nga kambe ni hiti. Benangwa za kamba ni misi. Mass snakes all over. Pesha pazambiro paka malova. Tunza leka kunizonda. Kaya ni mikata kata pa vironda.
Yeah, I'm flowing, flowing, flowing. Ignoring, ignoring, ignoring. I break the heat, niggas hate. Yeah, yeah, yeah. 21 no survival. Nishitwali kwata ma Bible. Life boy ni kukosa. Life boy ni kujonsa. Walirimba monga ni lambo. Ukona kuna chijambo. Nicho samola po shinampo. Nivinapo wae na chijampo.
Hapa nine niliku. Kembo ya zeri temu. Kwa upuwa na vichichapu. Hapa manje ni na visia. Guys wana vachepa. Malaye musini malemba. Mgemu ni kalulimba. Monga na choka kunyimba. Kwene, mama, vomo, kwela, jinga, olo vitu pakosa. Dawa ndine chempondo, nakulila muni nkondo. Ule mkuli bakulu, jivo vanani sunga. Yelo futi vazani sunga, life yenzo yokosa. Uti nifike kopano, apa manje nilina mula. Unga fuse olo jola, vama lapu niliko safu. Unga fuse olo kontkifu. Efe ndiye mukari, zama seka olo patiari. Mabiti ni maa kwela, siteka vau chimbuya. Na pwela na puti na Mac X. Zai lotia, tia, zai lotia.
Apa ni maki kumi bajira. Era choka munjira. Unga zive buwendi ne dira. Yeah. Shout out kuri batikatia. Era kaki. Konkevu 741. Yeah.
Real kid.
Yeah. You're precious. Yeah. I see you.
Chuck music.
Met the